Jews.
It's now time for some serious African music.
When I say pull up, you know what I mean. Bring that shit back.
You want your girl when we kill this wine? Make my tit one can turn up the vibe.
Mash up the place and shell down the bar. Right around till no we need watch. You hear me now?
We want a boy with a wicked style. But he not same thing at that time, my job. I know what I wanna tell my first. If you got the money, I'ma call you daddy.
Pretty like a girl, don't be but it on up. You gonna be girl, don't be but it on up. You gonna be girl, don't be but it on up.
Motherfucker.
Girl, don't be but it on up. You gonna be TV, the mutawana. Who do you want you to have a such a matawana? Auntie, girl, hotter than the sun. Oh no, ever my move at the mazina, zina be dancing and a new mirror as he bend over. I know this summer and zina wa wada, but tell me why you want to so auntie, my girl, as he lay go. Lady, baby, you want a girl with a big bumper. Whoa, whoa, lady, yeah, yeah. Girl, you know me got something, girl, you know me want to put it on ya.
What you want, boy, tell me what you need. Body full of magic, got your eyes on me. Me know you wanna have me sexy body. Shiru mamunja kala ya pulango. Daga kumti maguwe mgumu. Ah, nebyo nyumya bintamye. Tunandaga kumane. I know you're mad over me. I know you're mad over me, yeah. Why you so blind to see that you and I are meant to be?
Baby, you want a girl with a big bumper. Whoa, whoa, lady, yeah, yeah. Girl, you know me got something.
Live on the ones and twos, you're in the mix with
DJ Zavirus Yomada.
Mama, baby, 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 baby.
Rewind and come back again, selector. Yeah, when the music is hot, take it back from the top.
So we rocks Muziki, presenting your party speed doctor, DJ Savvy Rose. Second, good second, good second.
Yeah, 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 yes, man, and I'm piles you here to get chilling, number one, DJ Savvy Rose.
So I'm not sure chilling, DJ Savvy Rose.
Hey, yo, it's your boy, Roy TV, chilling with the scratch criminal, DJ Savvy Rose.
Musa Javanja, one of them, one of them, I was a jadada.
Yeah, I never thought I'd be loved by a girl like you. the way you do, do, do. The things you do, you got me feeling blue.
Internationally connected and locally accepted. It's good to be a DJ, 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 DJ.
Little Chinganda chinyuma.
Foot pass, shoulder drop, shot back, shot lizard lap, skin up, a etta cross, that mean what that dog is that missionary system in a flap, will borrow monkey, baum, don't stop.
Fire come up in my head, you make me go tight on a bed. Mwa kuita kumpula we, you will uncle man, I won't stop at
you. You guy,
I
would don't care. And if you don't care, you guy, I won't care. Sigari la dada, you guy, I would don't care. You guy, and if you don't care, you guy, I won't care.
Shiba ya njiga nyo, uwanga na kufunya. Shiba gachat.
You guy. Superstar me iconic, see me see me on panic. Champion body tough music, I stand me guy.
Come again.
DJ Xavi Rules, your mother. Who can be relaxed music in Uganda?
Get up, hey, hey.
Tuli waweru, tusimbu de tuli waweru. We are outside, tuli waweru. Chibala kufaya, tuli waweru.
We outside,
tuli waweru. Tusimbu de tuli waweru. We are outside, tuli waweru. Chibala kufaya, tuli waweru. Tusimbu de, katusimu ke chibala kufaya. Katuma UK, vibes on vibes, sitaki body energy. Atali na manemo Uganda, ole mwa kuba party. To party, it's been a long time, tekada vibe. Mumpe vibe, DJ mpa vibe, na wumpe vibe, tusabule kwe party. Tuli waweru, tusimbu de, tuli waweru. We are outside, tuli waweru. Chibala kufaya, tuli waweru.
Tui outside,
tuli waweru. Tusimbu de tuli wabweru. We are outside tuli wabweru. Chibala kufaya tuli wabweru. Shisha tumunye, chibala chinyume. Money tuiwe, drinki tuzinywe. Boto kuboto ba big boys masomye. Katino kambunye kukwate. Mbunye kundalike. Yesu wali dandi mugamba. Tusimbu de walali kambunye kukwate. Mbunye kundalike. Yesu walita ndi mugamba, tusimu se. Tuli waweru, tusimu de tuli waweru. We are outside, tuli waweru. Chibala kufaya, tuli waweru.
Tuli outside,
tuli waweru. Tusimu de tuli waweru. We are outside, tuli waweru. Chibala kufaya, tuli waweru.
Nitafute kwa tabu ni ile kwa tabu kwa nini. Acha nitukane tena kwa kujamii. Kama pesa ya kwangu, maisha ya kwangu, my baby. Call me when you're ready. I just wanna get ready. When you're sexy, sidiwezi. You are the only one, my baby. I need you on bed, yeah. Leo nitakuwa mezi.
Badaya club, one billion, two in one.
Yoni tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro. Yoni tulali, mpaka giza totoro. Oya wana tulali, tunapita kila totoro. Awo. Mpaka giza totoro. Tunapita kila totoro. Wale wando bande Nune maisha vila libo Apema sita milion jale Bombe kal mixa vivo. Oh na my girl she need cha. Mpe baba dry hila ganja mpe mix. Oh na mashikana condition. Shauja guduru na lineti locha. Ni kulabo na baraka. Ni princess na mimi. Tuna bring old school. Lakina spins madini. Mashinga watutu dogo wana battle.
macho na mimi. Kila kitu nusu tosema ni speech ya mwini. Wazimie data, mana tawasha VPN. Mina dana kuna jipya ila, wao ndo again. Tuko tuko again. Watoto jipa pia, watoto jipa pia. Mzaliku
mimi. Yotita, mlali, baka giza tutu. Ola wana tunali, kuna bita gila tutu.
Mochi kida, mchana mimi.
Kada sake, ane base, bambi bambi. Kada sake. Kada safi ya neba se bambi bambika. Najusi jale ni wazi misha bambi bambika. Adi 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 bambi bambika. Ka bambi bambika. Adi bambi bambika. Ka bambi bambika.
Hey. Tuko na mora tunajiachilia leo. Bati hedi kiwafikie leo.
Bambi bambika. Bambika, ati bambi bambika, ka bambi bambika.
Hey. Karibu kwa ipati leo, tunauza imani bila mani leo. Ametutoa mbali uyo, uliza ataswa tatuwati leo.
Niko chupi kwa pori, mboka lazma, nchachapwa siwori. Kwa dimanga, sezirudi ni mbori, chada sapwa, nuza meda sichuki. Nakachuki, nika kumki katuti, kani babi, amedai atacheza. Kani guangi, nilazima chezewe, pewa pewa, saksuliwa perembwa.
Bambi bambika, ka, bambi bambika, adi bambi bambika, ka, bambi bambika. Yati yati bambi bambika, ka bambi bambika.
Nemuteki na konyagi kukanyagia, kamuteki na konyagi kukanyonga. Kuda kukateki muda kakafisi ya juzi suzi ya kamukazi ya kanipedi neketanunda kupata. Kani lady heri pesa kwa kibanda. Niki dready nizipande fertilizer. Piki medi kwa kinganya tukikata.
Kani mbasa
bana kato.
Yes man, and I'm fine, so you have to check the number one DJ Zavya
Rose. Chidi, let me speak to God. Speak Uganda, tamajiri gambo sewa propaganda. Anjikilizo kwa gala semanyi kwenda. Wena mula vayone ya fuga chenda. Umutima munda, paka kuhenda. Kato nundu wale, wampende chitanda. Ebi gambo gambo la chuka za buwanda. Oh baby, nipe mabezi.
Tulila forever, girl.
Jakubati wanawe.
Kubati wanawe.
Jakubati wanawe.
Namulenda we, girl.
Chao.
chimanyi ndale tomo nomo wala
when you got remote, and when I see you, better. And nobody else can do me better. Every time I see you, I the setter. I'm not gonna lie to you. Girl, I'm gonna lie for you. I don't know what to do. Cause you make me roll out of control.
DJ Zavirus, your mother. And Rags, I am dope. It's the way Rags music. Presenting your party spin, doctor. DJ Zavirus.
Weekend.
DJ Zavirus, your mother.
Fena buri duna kwebera weekend. Tubera mukujoga ma weekend. Tutukuwa situesi zitekeri. Muzimenya kola zibwa womu sekeni. Wano toze muko nyomilo totukuwa feya tobuza miwendo totutamadia. Kaka na benabuto narina kabina we taratala etutubwira mubia. Wama waini yobate kutama mumpendova. Obori na kabino batoli na joga. Unobulamu bunyu mabukonda nga sofa. Atebo bori na maja uoma nga over.
Uliwa
kati abaliba sente muliwa.
Uliwa
kademu abada kuzama muliwa.
Uliwa
babosa bazigabama muliwa.
Uliwa
feno buliru na kwebera weekend.
Weekend
tubera mukujoga ma weekend.
Weekend
totukuwa situesi zidekeri.
Dekeri
muzimenya kola zibwa womu sekeni. Nyomiro life kumanya cha muendo. Omu kaluma kalume life yo wetio. Fetuma nyoku noonya tebatu kuzachejo. Nako wanesi tusebevi wazi vikomeyo. Kuvamu na majani na kutozi manya. Tenebwe beda mande kuwa kunyomirwa. Mpoke la mugambo zenko langa wenzida. Na mawatazida tichula baskarina. Wama waini yobate kutama mumpendova. Obori na kabino batoli na joga. Unovulamu bunyu mabukonda nga sofa. Atebo bori na maja uoma nga over.
Uliwa
kati abaliba sente muliwa.
Uliwa
bademu abaliba kuzama muliwa.
Uliwa
babosa bazigabama muliwa.
Uliwa
feno buliru na kwebera weekend.
Weekend
tubera mukujoga ma weekend.
Weekend
totukuwa situ.
Nafika chedyo nimulonje nemanye beauty chedyo oliali nepanja bamunonya sasa zinonya sasa nonya katino fumita pele fumite mbozi
fumita mbozi
atema sana tujanda waze mbozi
fumita mbozi
weta mama mpango katano weta mako baby katano fumita chigele mutaka kati fumita fumite mbele kana mazina kaka bimbo. Dizine mpere, what? Menyeka menyeke mpere.
Kati na fumite pene fumite mbozi.
Fumita fumite mbozi.
Ati mbema sene tujande wa zembozi.
Fumita fumite mbozi.
Mura mbombi ke mazima. Olu chabwe mbala ke mazima. Olu chabwe mbala chonyu miza virala. Ebyen chabya chakandye kubibara. Nazari waku joga siku jogebwa. Nazari waku menya siku menyebwa.
Now hear this.
Now hear this.
What?
Come again.
Oh baby, move around, girl, you know I want you. Simanyoli muzukulu wa queen. Obulungi bunkubya campaign. Obutuju bunkola ko bwamini. International, like man you was to know. Mariana, baby, be so your mora. Was it you, Kadikitiki? Oh, my baby, Poland, Sabatanika Bastola, Wakatamu Zobia Kopichi. You like a bice polo. Your luck is I power, not follow. Take my body, my heart, and so long. I'm with you, Sawins, and you're over. So far, you when you want to go, my love. The water come to my oh, my love. Holy, the Chikuba, my yard, that's love. We live up on Kurota, oh, my girl, the national. International, love, like man you was to know.
International baby, I'm a dead man.
kube manyondo Ukwano kui wanga naikondo Teka kuteka kwa kumizani Kuchimi wako zembali mudansi
Shokali bila ya mukongo Ipinduko kama na magongo Uno bambu tuba kongo Ipitisha boda la makongo
That's one I love you baby That's one I love you baby That's why I love you, baby. That's why I love you, baby. Love you, baby.
So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you. So right up and down, let me love you. Right up and down, let me touch you. So right up and down, let me love you.
Ni baki na kupenda Mana sina mwingine Tajikosele Mukisema unakwenda Kumpenda mwingine utanione Mana dunia shajua ya kwamba na kusimia We baby we Usifanya matapele Nikomia
Ubalo kome dede na nyondo Ubalo kui wanga na ikondo Nika kutika kako mizani Kuchimi wako zembali mudansi
Shokali bila ya mukongo Ipinuko kama na makongo Uno bambu tuba kongo Ipitisha boda la makongo
That's one I love you, that's one I love you baby That's one I love you baby Love you baby And that's one I love you, that's one I love you baby That's one I love you baby Love you baby
Playing all the hits that your girlfriend wants to hear
Yes man, and I'm fine So you can chill the number one DJ Xavier Rose
Baby, why you sweetie hearty Would you love to go on Baby, why you sweetie hearty
Ningware ni miamuka na mina otakajua Nisha tumia punch na ajua
jua Nisha tumia punch na hata sijapumua Siziringa na imu ili juu ni maua Demo unazeeka damo pesa unatambua Ilikatia ulengo kwa kakubali men Na sijezoea hivo Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo Ilikatia ulengo kwa kakubali men Na sijezoea hivo Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo Umezoea hivi Kucheza na matiti Kuplay na mabig things Kone paniko ni victim Seti ni jealous ni atibudo na bo Seti ni wivu ni atibudo na bo Seti ni jealous ni atibudo na bo Seti ni wivu ni atibudo na bo
Nina kinyambis na kitashu mtakr Ni Guzman ya ni madidi the man Nina manchling na mangoto za kizinting Matibi ya nikiwa trace of this na Mabaroda miukashi na kinyambis
Wenye matiki ukidiki down nichi
Na ukini praise exo bago yuko ria ii Ni kukufanya kadu mepachi kizinting Na maayela wenye bomba Ni masi wando kubonga Na kauka na fiwe nyonga Kauka na fiwe nyonga
Yokuanga ready ya kesabu mara utat Kibiru mkufanyia kama sutra Uzga nipate kwa umibugda maluda aluta Alafu kutio uba umonyesha Chuban sativa yononyesha Kuchange saliva miumisho Bile ameiva na roo inasema ni yetu ina prefer Dema nite bro, mimi guy mimi Dema nite bro, mimi Ndaka bang bros
Ilikatia ulengo kwa kakubali men Na sijezoea hivo Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo Umezoea hivi Kucheza na matiti Kuplay na mabig things Kona paniko ni victim Ilikatia ulengo kwa kakubali men Na sijezoea hivo Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo Umezoea hivi Kucheza na matiti Kuplay na mabig things Kona paniko ni victim
Nguruwe na magete chukisiti tundere Leo tunachana adiza mbere Itapedi aki roll nikipuff Doti girl ikibounce on your back Kasper kuna mark yende round Ha ha haga ya kucheza ground Na matambla kwa hall kana dance Kakitamba Kwani ni kesho Uliza murio hukudi Kwanini kesho Uliza murio hukudi
Okay, yo watakuwa ni aje joni hola kuna biz Miuski zanga tu ganji si waski Cheki jamaa hini uganga nimechanganya na bidii Cheki zo takataka si believe Takataka kwako kwangu ni do Na ukibeba tobacco beba dindong Cheki pala meingia kali ya kidole cha kati Kati na kuja kasima Na dai beef makinika Weni simba na unadak nikifika Leni diva miutambua senyorita Figa fine Afrika
Ilikatia ulengo kwa kakubali men Na sijezoea hivo Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo Umezoea hivi Kucheza na matiti Kuplay na mabig things Kona paniko ni big
team Yes man and piles with you Tika chili kinamba one DJ Xavier Roots
Siku muliza kayo kwanga na Charlie men Juu sijezoea hivo
Retika ime ilvana na tisa na deliver
Cheza chini tu Oh, please Usinyaribie mboja Leo nasikia tufiti Leo staki umkiti Oh, please Usinyaribie mboja Ile umesikia kunihusu Usiniambie tu pia kuhusu Ai, ai Umeingia WhatsApp Kuna nini WhatsApp usitume message ya ufala. Leo staki kwa na mudu mbaya. Leo nasikia turaha. Message ya ufala itashukishia sana. Kwanza vile leo kume nice mbaya. Usiniharibie mbaya.
Siyo kashika mikwini. Shini ni mbile kama
kipa. Yes man, and I'm Piles Uchi atika chiliki number one DJ Xavier Rose.
Te to go on and see. Break your body, I want to see. But the moment, pull your mask in and never know, no. Everybody pull, 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 pull. So tell everybody, patingi is mandate. Pull it, let you come out, but then you mood. Tell everybody, patingi is mandate. Pull it, let you come out.
I wanna take you home.
man and an pile switch at the chili number one DJ Xavier Rose.
I am Doc, it's the way rocks music. Presenting your party spin doctor, DJ Xavier Rose. DJ Xavier Rose, your mother. And rocks music, Uganda. I am Doc. Savvy Rose, psycho, psycho, psycho.
Come again.
DJ
Zavi Rose, your mother. Yes, man, and then Piles with you to the chilling number one, DJ Zavi Rose.
I really like the way that you're dancing. Baby girl, you know that I'm feeling you. Give me a little time, let me spend on you. Come on, like you said, I'm a eye.
Girl, I love the way you move it, and I love the way you whine. Physically fit, I love the way you break your back. Lean it up, baby, take it easy when you whine. Nah.
All right then. Om sajanom yimusa. Nomaratinom digisa. Om sajanom ravisa. Om sajanom kubisa. Nama wata.
Saxonida,
you better know. Give a chance to the others, let them try.
When you get all the mumuzanyo,
muzanyo,
weko zanyo,
emi zanyo,
mubanga to misogula, uwane kubando.
It's a Sun Prince business, a Sun Prince business.
When no, we're out.
DJ Zavirus, your mother, and it rocks music Uganda. I adore.